ndowoza abazima terawo omukonone bateme kyambe watula n'okajjala mu nze musaayi omutima ogukuba engwala wasabala mayanja geyebuziba nga nkulaba kyamuli ndi ku mutala nkulinda mazima lwali lumu ng'enjiweegoloba n'osuula ennanga gwe yali ankeesa mu ssuula ng'emmambi ekyali nga ndowooza nti oba omulungi totuuke kati nkulinda mu ttaano kasabika ebiraka laba tuli eno twegiriza kulungula ntwale nkulungula gy'ogenda nange mukwano gwo nantalabika alabika kimuli kyandaku kasabika ebiraka kulungula kulungula ntwale nkulungula gy'ogenda nagenda ntwala ndi kaliba kamondo mambula ntwale I will be your shore until the day we cross apart era oluse tumbi ngolokoka nenkubamu akafaananyi akaseera ako nakadaali w'embaga mwenaani senkada ng'onyumidde mu kasuuta kabbeeyi omukwano gwo nga mungi nfulubana nfulubana amapenzi go nga mangi njakirira twala mpolampola tontwala njabala kasabika ebiraka nkula kulungula ntwale nkulungula gy'ogenda nagenda omukwano gwo nantalabika alabika kimuli kyandaku kasabika ebiraka nkula kulungula ntwale nkulungula gy'ogenda nagenda ntwala ndi kaliba kamondo mambula ntwale saabala ngatira bweke bw'owulira nkwitango jja nsooka ssuula nkesi kye bana abalindirizi banje bwerutojja owange mwoya amundabiddeko tabubaleete amweva vailebo bw'oba tondabye nkubira kawuli oli tuzitwa tipo nkulukutira mu mutima enkalamatawadigoba nkimanyi buli lwenkulaba netabula amazina mwana mulenzi oli kutula ekiwato kasabika ebiraka kulungula kulungula ntwale nkulungula gy'ogenda nagenda mukwano gwo nantalabika alabika kimuli kyandaku kasabika ebiraka kulungula kulungula ntwale nkulungula gy'ogenda nagenda ntwala ndi kaliba kamondo mambula ntwale kasabigenda kuwana masajja okukumukira katamite kasabika ebiraka mwana wabwobwe mwana gonjokesa matantata omukwano gwogulinga nga toto gwenenye kujoba sikyalinapaana kasabika ebiraka kasabika ebiraka sana writer concept.